Matthew chapter 13, verses 24, going downwards. And the Brother Felix Mandrasi will read the same very chapter in our local direct. During Matthew chapter 13, verse 24, Siga Musi, Tika Marisa, Mbarewatu, Felix Mandrasi, Awelinga so, Imene Yoyo, Muchichewa. Matthew chapter 13, 24. Another parable put forth unto them, saying, the kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the bread was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow wheat? From whence then hath it tares? 28. He said unto them, an enemy hath done this. The servants said unto him, O thou then that we go and gather them up. 29. But he said, nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest. And in the time of harvest, I will say to the reapers, gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Another parable put ye forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which is man took and sowed in his field. That's the message, the gospel reading of today. Matthew chapter 13, verses 24 up to 31. We'll sing a song, and Brother Felix Mandras will come up with the leading in our local direct. Nyimbo number 40. Nyimbo number 40. Ilinku Sakwa inu disau kandina chima sonseza ngandizisia kutabe sa moyo wi Yesu ndinku kulubili la una fela inendi me ba windi pepera mundi po lo mo tele kale dina dina lila yi no kana no mwetango ji maine itana ita kwino kuti ku chotele ji Yesu ndiku je kulubirira una fera ini e mwene fa wini pempe la ine mundipu lo mutetele Yesu nkupa kupa tani zonsebe Silizanu zoka zoka baba Tudilo senti mao wee Wakendi nonoka Yesu ndiku Yeko lobilira Una vera idi weine Bamba wendi bembe laine Polo botetele endi kuku Koko lopilira baba Dawona mazi wanu Telende kukwadira Nalinde Tapachi kwa nanu Yesu ndiku Yeko lopiri lila baba Una pera ide di temweneno Maumba wendi bembe la fundipu Lobo tetele wata Yesu Wata Yesu yo wanito zaidi Na kunze kama iye yu babaka Jine wake tikonda na inediani Kapo ye Yesu Wata Yesu Wata Yesu wandito zaidi Zeka maie baba inu Waketi kwonda nati ami Kambu ye Yesu Kwele ngedo kwa mau Chichewa Afilex Mandlas tikatera tikangodumpira tontsagumutsa kudaro nyimbo zanu na mara 10 sufuna kupita nani hawi anu Mandlas
Matthew chapter 13 verse 4 fanizo la namsongole fanizo lina iye anawapotokozera iwo nanena Ufumu wakumwamba ufanizidwa ndi muntu amene anafesa mbeu zabwino munda mwache. Koma mmene anthu anali kugona mdani wache anadza nafesa na msongole pakati patiriku nachokapo. Koma pamene mmera unakula nubala chipatso pomwepo anaonekeranso na msongole. Jipo anyamata ache amwini nyumbayo anadza nati kwa iye mbuye kodi simuna fesa mbeu zabwino munda mwanu nanga wachokera kuti na msongole jipo iye adanena kwa iwo muntu mdani wanga wachichita ichi jipo anyamata anati kwa iye Kodi mufuna tsopano kuti tipite tikamsonkhanitse uyo pamodzi koma mwini munda anati mungazulenso tiliku pamodzi naye kazirekani zonse ziwiri zikulire pamodzi kufikirana pakututa Jipo mnyengo ya kututa tidzauza akututao muyambe kusonkanitsa na msongole mumange uyu mitolo mitolo kukamtenta koma musonkanitse tiriku mkokwe yanga fanizo la kambeu kampiru ndi chotupitsa mkate verse 31 Fanizo lina iye anawafotokozera iwo nanena mu wakumamba uli ofanana jikambe ukampiro kamene anakatenga muntu nakafesa pamunda pache kamene kakakhaladi kakang'ono koposa mbeu zonse koma katakula kali kakakulu kuposa zitsamba zonse nukhala mtengo kotero kuti mbalame zamlengalenga zimadza ndi zidindikira mu nthambi zache.
Uyembekeza mzimu wanga kufika kumudzi wanga inetsamuona bulumudzi ofera zoipazanga koma sufuna kupita nane tiwolo kumpulu wake tilowe mulemelelo sufuna kupita nane koma sufuna kupita nane tiwolo kumpulu wake tilowe mulemelelo sufuna kupita nane inu Yerusalemu watsopano simudza kala zisoni simudza kala zakulira koma zaipa zonse zidzatha koma sufuna kupita nane tiwolo kumpulu wake tilowe mulemelelo koma sufuna kupita nane koma sufuna kupita nane tiwolo kumpulu wake tilowe mulemelelo sufuna kupita nane mpulumbu tandilimbira wandikwa zeratu mtima wanga kuyembekeza ndilowe mokondwera koma mpulumbuzi andilimbira wandikwa zeratu malo koma mtima wanga uyembekeza ndilowe mokondwera koma sufuna kupita nane tiwolo kumpulu wake tilowe mulemelelo sufuna kupita nane koma sufuna kupita nane tiwolo kumpulu wake tilowe mulemelelo sufuna kupita nane koma sufuna kupita nane tiwolo kumpulu wake tilowe mulemelelo sufuna
tulirane. Brother Dambuluk, to God in prayer, as Brother Ken is on the way, ready to start preaching unto the saints. Adambo Pemhera.
Date Munzina, Lambia, so Christo, Tuba, Migan, Faya, Matsuru, Tabu, Katimini, Munenega, Sega, Mutamanjis, and Futi, while I'm going to give you Tigau, to put you an life in the animal, no Siena Siana, or my profile in my home and Tima, who was so kind to move with Sana Zamawa. I'm going to put it up when they get Sega for your time.
Amen. Brother Ken, take the microphone now, it's your time. Preach whatever God will speak and reveal unto you. We are ready now.
I'd like to invite you to look with me back to Isaiah chapter 28, where we were last time. And the primary scripture that I want us to consider is from verse 16 down to verse 22.
Je ndisabulenso nibukulo mweli jalesa ya 28 limene tinalinalo sabata yatha ndipo tikati kuyangana verse ya 16 ulegeza 22 kupitiliza phuziro la sabata yatha.
Last time we considered what it is for Christ to be the cornerstone.
Sabata yatha tidaphunzira ndi kuona chimene chimatanthauza kamati Yesu Khristu ndi mwala wa pangodya.
The cornerstone of any building is that which ties together the walls and assures that those walls remain strong and do not fail.
Mwala wa pangodya, kona ya nyumba, ndimene imapangitsa khoma lonse ligwirane, ndipo ndilimene limalimbitsa nyumba yonse.
In fact, the cornerstone is essential to bind together the whole building on which the whole weight of the building rests.
Komanso mwala wa pangodya ndimene umathandizira kuti nyumbayo igwirane pamodzi komanso ilimbe ikhale nthawi yayitali ni ilipo.
In the New Testament, we are warned not to build on a false foundation.
Pamene mchipangano chatsopano tachenjezedwa kuti sitimayenekera kumanga pa maziko ena ayi.
Christ, in one of his parables, said that any building that is built upon sand or anything other than upon the rock, when the rain comes and the floods come, the winds blow and beats on that house, that it will fall, and great will be that fall.
Nyumbayo sidzaima, mvula itadzagwa, nyumbayo idzagwa, ndipo kugwa kwake kudzakhala kwakukulu.
That's a picture of false religion, or trusting in one's own works of righteousness, rather than completely resting in the one true work of righteousness that the Lord Jesus Christ himself came, earned, and established, and God imputed once for all to the spiritual account of his people.
Kadimeneja yamaziko apa mchenga nyumba yamangidwa pa mchenga amatanthauza zechiphuzitso chotama ntchito zake za munthu nda amatanthauza chikhulupiriro cha munthu chimeneye amadzitamirira yekha kuti kusankha kwake ndi kuyesetsa kwake kumene adakuchita kudapangitsa iyeyo kuyima pamaso pa Mulungu. Mulungu munthawi yoyikika chiphuzitso chotero adzachigwetsa ndipo kugwa kwako kukhala kukulu ifadza kuchotsera chimene umachidalira nkuchiyembekeza chimene umachiganiza ngati ndi uthenga wabwino.
Isaiah 28:15 speaks of those that have made a covenant with death and with hell that are in agreement. In other words, they believe that they can face death and face hell and based on their works somehow come through safe.
Mu Yesaya mtu 28 ndi maka 15
amalangula ndi anthu amene adapangana pangano ndi imfa manso amene adapangana pangano ndi kumanda kulankula kuti anthu onse amene ntchito zawo nzakufa zimene si zamoyo sichikhulupiro cha moyo zimafanana ndi manda ndipo anthuwo amakhulupira zoona kuti akayesetsa akhoza kudzitulutsa okha mu phompho mukumangidwa kumene adamangidwako kutadzangofika poyamba kuganiza wekha uli kuyesetsa kwako kukhoza kutulutsa muzoopsa ndi zokhumudwitsa ndi zopweteka zimene iwe ulimo dziwa kuti udapanga naye pangano ndi imfa komanso ndi manda.
Such is the case of many today who call themselves Christian, and you have these all around you there, just like we do here, that have made some kind of profession of faith and been told by these false preachers that if they'll just say a prayer or if they'll just accept Jesus, that they will be sure of heaven as their own name.
Anthu amtundumenewo amene amamanga nyumba yawo pakuchenga ndi anthu amene ali chiphunzitso chachilendo kumeneko ku Malawi akuzungulirani ngakhaleso ku dotili nawo amene amaphunzitsa kuti munthu ukangotsatira pemphero ukangonena ndi pakamwa pako kuti ndikulandirani Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga lowani mu mtima mwanga kuti munthu umasinthika umakhala mwana wa Mulungu chiphunzitso chimenecho ndi chonyenga ndi chonama ndipo ndiwo maziko apamchenga.
In Isaiah's day, as he's writing this, he is pronouncing judgment on the land of Israel for their idolatry. But there were people who were so self-confident, and that's who's described here. They made a covenant with death. They were in essence saying, no, when the overflowing scourge shall pass through, as it says there in verse 15, they were boldly declaring, it shall not come nigh unto us. Whatever judgment God is purposed, it will not affect us.
Ndi foja che Yesaya apa amalengeza chiweruzo chimene chidzatichitika munthawi ya mtsogolo maka kwa Israeli ndipo Aisraeliwo adali ndi azitumiki onyenga ndi onama amene amawawuza kuti azilankhula anthu oterewo ndi anthu amene adagwirizana ndi kumanda chifukwa vesaka 15 imene akuti pakuti mlili wosefukira sudzafikira ife pakuti tayesa mabodza pothawirapo pathu ndi kubisala mzonyenga kutanthauza kuti Mulungu pamene adalamulira zimene adalamulira kuti munthu adzaonongeka iwo amangokuwuzani kuti munene kuti sitifa munene kuti feripira kumwamba muzikana muzitsutsa mukatero zitheka anthu amangokhulupira choncho kuti akangonera kuti iferipira kumwamba ifeyo ifeyo tapanga makuti makuti zimatheka kumene kuja ndi chiphunzitso chonyenga chiphunzitso chakufa.
They have made death their friend in their false profession, all the while making God their enemy.
Iwowo amapangana ndi imfa kukhala bwenzi lawo nthawi yomweyo ndikupanga Mulungu kukhala mdani wawo koma iwo asakudziwa.
And the prophet here calls such a thinking to be making lies their refuge and falsehood what they hide themselves under.
Ndichifukwa cha Ambuye pamene amakalankhula za maziko amene pakhalepo imikikapo pawo kuwachotsa ku zimenewo adayimikikamo ndi kukhazikikamo zimene amazona ngati chiyembekezo.
Imagine when it says there's a scourge, that there's a large fire that has been set. And so people hide out in their little grass shelters and think that somehow by hiding out in those grass shelters that they're going to be spared.
Mawodi mlili wosefukira sudzatifikira akulankhula za moto umene ndionyeka nde anthu chifukwa atamanga ndi manyumba ta udzu ndikumaona ngati moto uja ungoyenda mwamba sunga yatse nyumbayo ndikuwapeza ndikuwaononga ali pasipo anthu amadzitamangira chifukwa chati nyumba limene adadzimangira okha ngati chitetezo chowalepheretsa kuwonongeka.
So what we have here is a contrast between what men take as their refuge and in verse 16 what God declares to be the only refuge for sinners.
Ndiyeno mundimaka 15 ikuonetsera poera chimene munthu amachionapo yekha nkudzipangira kuti pakhale pothawirapo pake pamene ndi maka 16 ikulankhula za mmene mulungu adasankhira kupanga pothawirapo pa munthu.
What a difference between the false refuge of man's profession and that which God has established to be the refuge for those sinners that he has purposed to save.
Fuso lakuti chimaleganitsa chani chimasiyanitsa ndi chani pakati pako thawirapo pamene munthu amadzikhazikitsira yekha pongokamba kuti napulumuka ndi pakamwa pake ndipa pothawira pamene mulungu adapakhazikitsa kuti mpopulumukirapo iwo amene mulungu adawasankha chosiyanitsa ndi chani.
Would you rather trust in man's words and man's profession, or would you rather believe God?
Fuso lakuti kodi munthu asankha kukhulupirira bodza la munthu asankha kukhulupirira zimene munthu akamuuze kuti ndizo chipulumutso kapena kukhulupirira zimene mulungu akulankhula kuti ndizo chipulumutso.
That's why Isaiah says there in verse 14, Isaiah 28, "Wherefore hear the word of the Lord, ye scornful men, that rule this people which is in Jerusalem."
Nichifake ndi maka 14, imalankhula monenetsa Yesaya 28, kuti chifukwa chache imvani mawu a Yehova, inu amuna amnyozo, olamulira anthu awa amu Israeli, amu Yerusalemu.
Just like today, there were in Isaiah's day many false preachers that ruled the people and that directed them according to their words and according to their profession and their works, but not according to the word of the Lord.
Mene zidaliri munthawi ya Yesaya, ndi mene soziliri munthawi ino. Kuti aziraliki ambiri, awapanga anthu kukhala owatsatira ndi kumawuza kuti mukapulumuka muli ndi chiyembekezo cha moyo kutengera pa zimene iwo akufuna ndi zimene azikhazikitsa okha kusiyanitsa ndi zimene mulungu adazikhazikitsa kuti ndizo njira yachipulumutso.
Notice the difference between verse 15 where it says, "Because ye have said," and verse 16, "Therefore thus saith the Lord God." There's the contrast.
Ndi chifukwa pali kusiyana pakati pa ndima ka 15 imene anena kuti chifukwa inu munati anthu adalankhula ndi ndima ka 16 amene chifukwa kuti chifukwa chake ambuye atero.
This is where we need the Spirit of God to give us discernment, not just to follow men because they have set themselves up as God's servants or preachers. No, we need to hear a word from the Lord.
Now,
how do you know when a man is truly declaring the word of the Lord?
Fuso lingakhalera kuti mumadziwira chani kuti munthu autsatira ambuye ndi paulankhula za ambuye.
How do we know that Isaiah was God's prophet as opposed to all of these other many, many prophets and preachers that were pronouncing a word that they said was the word of the Lord and yet it was false in his day?
Fuso lakuti mumadziwa bwanji kuti anthu awa akulankhula zoona akusiyana ndi anthu amene adalankhula mu nthawi ya Yesaya.
I believe that Isaiah 28:16 gives us the answer, because any that are declaring the word of the Lord are giving him all the glory in his Son, the Lord Jesus Christ.
Ndi chifukwa chache pali kusiyana kwakukulu kwakuti iwo amene uthenga wabwino wavumbuluka kwa iwo nthawi zonse amapereka ulemu kwa Atate Mulungu kwa mwana wake.
Notice how simply Isaiah declares it here. "Behold," and he's declaring the word of God, "I lay in Zion for a foundation stone." This is God laying the foundation as opposed to the refuge of lies that man takes.
ndijifuwa jache ababa Yesaya makakazi ginsa kutipali po tawira hapa pamene Mulungu ama papanga ndipo tawira pamene anthu ama zibangira woka kuri ndipo siyana ndipo po tawira pamene Mulungu ama papanga ndipo pamene pakubweretsa chipulumutso omuntu ochimwa.
In matters concerning our souls and eternity, would you rather follow a man who is preaching falsehood and encouraging people to hide themselves under a false refuge? Or would you rather, as described here, a foundation of stone, a tried stone, a precious cornerstone? And here's the title of this message, A Sure Foundation.
Ngati mai ndi danga londa kuti anthu alipo gulu lina la wanthu limene limatsatira maziko a wanthu pothawira popa wanthu pamene anadzikonzera okha komanso pali gulu lina limene limathawira pa Yesu Khristu ndi maziko aka amene Yesu Khristu adawapanga koma kuti pothawira pamene Mulungu adapapangapo ndi mwala wokanidwa maziko anthu amawakana.
This was still several hundred years away from the reality of the Lord Jesus Christ coming into this world, being sent by the Father. And yet Isaiah declares here that this would be the foundation upon which God would build his church. It would be in the person and the work of the Lord Jesus Christ.
Nthawi iyi imene Yesaya anaona izi padatha zaka 100 kuti Yesu Khristu akabwere amene ndi amene adali mwala amene anthu atakamkane mukuona kulumikizika kwa zinthu ziwiri izi koma sikulankhula chinthu chimodzi.
When he says here, describing Christ, that he is the foundation, I lay in Zion, that's where the Lord Jesus Christ came. It was to Zion, that was the name for Jerusalem at the time, and that's where Christ came and worked out this salvation on behalf of his people. In time, it was laid in Zion, that is, in Jerusalem, but in reality, that foundation had been laid from all eternity. This is how God has purposed to save his people.
Mene momo ndi mene Mulungu adakazikitsira, mene atapulumutsira anthu ake ku chimo, zidachitika mwakutsira kwa Mulungu mudongozo lake.
And this is a foundation stone. In other words, one that cannot be moved. In Matthew chapter 16 and verse 18, our Lord, speaking to Peter, said to him, I say also unto thee that thou art Peter, and the word Peter means a little stone. So he's pointing out a contrast here between Peter, who's nothing but a little stone, and Christ himself, the rock. Notice, upon this rock, he's speaking there of Peter's confession that he declared up in verse 16. Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.
Petro adayanga kuti inu ndinu mwana wa Mulungu wa moyo.
So he's saying to Peter, on this rock, on this truth, on this confession that Jesus is that Christ, the Son of the living God, he said, I will build my church. And notice he says, the gates of hell shall not prevail against it. The gates of hell won't be able to withstand the Lord Jesus Christ coming and rescuing and saving out everyone for whom he paid the debt. You see how the Christ of Scripture stands in contrast with the little Jesus that men profess today.
Yesu Kristu wa malemba akusiyanirana ndi Yesu Kristu wa mwono uyamene dziko la pansi likumulankhula ndi kulandiritsana.
Preachers are telling people today that God would really like to save them, but he can't unless they make a decision for Jesus. That's the popular message.
Tenga wochuka umene dziko la pansi likulalikira limanena kuti Yesu Kristu adabwera kuti akapulumutsa amafuna atapulumutsa anthu koma udikira munthu kuti asankhe avomereze ndi mkamwa mwake apulumuke.
And if that's the profession that you have, then it is a false foundation because it has you doing the work and not Christ. Our text in Isaiah 28:16 says that God has laid in Zion for a foundation, a stone, a tried stone. So this is God's work. It's speaking not only of Christ's person, but his work there at the cross, whereby he shed his blood. And the gates of hell cannot prevail against it. The gates of hell cannot retain anyone for whom Christ paid the debt. In eternity, this foundation was laid in God's purpose, but in time, it took Christ coming in the flesh and working out this salvation, and once he had finished the work, the foundation was settled.
Ndiyeno, Mulungu anasankhira kale kale anthu akapulumutsa. Koma chipulumutso chija chinatheka nthawi imene Yesu Kristu amakafa pa mtanda. Kodi kuti kufa kwa Yesu Kristu pa mtanda kumakatsimikiza kubweretsa chipulumutso kwa iwo amene Mulungu adawadziwira ali nkuwasankhawo.
That's why here in Isaiah 28:16, God is, through Isaiah, looking forward to that time when Christ would come into the world and that foundation stone would be laid.
And
you notice the three characteristics of this foundation. It's called a tried stone. Our Lord Jesus Christ was tried. He was tempted in every way, yet without sin.
Nje muone maonegedwe atatu amwalao wamene ali Yesu Kristu. Maonegedwe oyamba kuti ndi mwala woyesedwa. Kulondoza Mulungu adauyesa, anthu adauyesa mwala woyesedwa.
Secondly, he's called a precious cornerstone. That word precious actually means that you can't put any price to it. It's infinitely above anything that man could ever purchase himself.
Makadwe achiwira kunena kuti mwalawo ndi wa mtengo wache. Kulandauza kuti sungathe kunena mtengo ogulitsira mwalawo ayi. Mtengo unoli wonse sukugwirana ndi mwalawo umene ukusowa mtengo ndi mwalawo odula.
And whether men ever see the work of Christ as precious or not, his work is precious in the sight of the Lord. We're speaking here of how God sees his son. And he's called here the precious cornerstone, one without price.
Umene iye adawika kuti ukhale mwala wapangodya wapakona pa nyumba.
And because of the first two qualities of being that tried stone, tried in every way yet without sin, and precious, that blood that he shed being precious in God's sight, therefore he is a sure foundation.
Ndiyena mutati muone makhalidwe atatu amene tikuwayang'ana. Choyambirira ndi mwala woyesedwa. Kutandauza kuti chilamulo chidauyesa, Mulungu adauyesa, anthu adauyesa, koma Monsemo sadachimwepo, adakhala wangwire woyera.
He is a sure foundation against God's holy law.
Come on.
He is a sure foundation against God's holy law. In other words, by him being that tried and precious stone, there is no aspect of God's law that he has not answered.
Akamari wokhazikika ndithu akutandauza kuti atayesedwa ku chilamulo cha Mulungu mu zonse adapezeka wangwiro adakwaniritsa zonse.
That's why it says here, he that believeth shall not make haste. In other words, he'll not be ashamed. Any that rest on this foundation, rest on that sure foundation that answers God's law and justice. That means if Christ is my substitute, if this foundation was laid for me, I don't have to answer to God's law and justice. Christ has already answered every aspect of that law and justice, and I stand justified or righteous in him.
Ndipo sindiso ikaso kuyankhira china chilichonse, koma kungokhala woyera ndi wolungama zimene adanena kuti ndineyo ndili muzimenezo.
You can see how those who do not have Christ as their foundation, for whom this foundation was laid, every other refuge that they might seek to satisfy a holy God can only bring condemnation.
Ndino mukhoza kuona onse amene sali pa maziko amenewa, amene sali pa Yesu Kristu, ndikwakuti amadzikhazikitsira okha maziko awo, ndipo maziko anali onse amene munthu amadzikhazikitsira yekha, ndi maziko apamchenga amene amagwa amatha, kodwa kuti si maziko enieni ayi.
But this is also a sure foundation against my sin, because I am a sinner. I acknowledge it. What can wash away my sin? What has washed away my sin? Nothing but
yes,
the blood of Jesus.
Ndiyeno si maziko okha apa dera pa okhapo ayi, komanso ndi maziko okhazikika pa machimo anga. Kuti machimo anga adachotsedwa ndipo fuso la kuti ngatuda kauri fuse fuso kuti chitanjani kudieretsa ukozo kala mfuso na ukozo na kuti wadieretsa ndi mwazi wa mbuye wa Yesu Kristo basi.
When verse 16 says, "He that believeth shall not make haste," that's a picture of somebody that in the middle of the storm, when that storm comes, realizes that they better go find a better refuge. And so they get running. To make haste means to start running, looking for a better refuge. Here it's saying, "He that believeth won't need to make haste, will not need to run." They are resting in all of their hopes upon in Christ, the one foundation that God Himself has laid.
Wow. Statement ya kumapetro yo nusuyo ikuti wokhulupirira sadzafulumira. Akamati kufulumira, ndiyakuti zikutandauza kuti pamene pabwera chopsa mafunde, kaya chita chake chotitsa mantha, munthu umaonekera kuthawapo, thamangirapo kutetezedwe. Ndiyakonso amene akumwa Yesu, samathawaso thamangira kwina kwake kuti akapeze chitetezo chisamaliro ayi chifukwa Yesu ndiye chitetezo chawo ndi chisamaliro chawo.
When it says, "He that believeth," that's a God-given faith to look to Christ and rest to Christ in Christ alone.
Kurandaza ndi onse amene akhulupirira amangana pa Yesu, amakhala pa Yesu, napapumula pa Yesu yekha.
And you know what I love about the way that's written, "He that believeth," that means that any sinner for whom Christ paid the debt, regardless of the age in which they live, or nation, when it says "he that believeth," it doesn't pertain to one tribe or nation or race, but any of those sinners that God by His grace has caused to believe this testimony, they rest all their hopes in life and in death upon this one foundation, and they'll never be confounded.
Mawoni wokhulupirira sadzafulumira, wokhulupirira sikuti akutanthauza dziko lonse lapansi, koma akutanthauza kuti okhawo amene apatsidwa kukhulupirira, amenewowo amapuma pa maziko amenewowo amene ndi Yesu.
So this is the true effect of God-given faith in Christ. It's to quiet and calm our souls and to trust in Him no matter what may come.
Moyo wawo umausa na makhala ndi ufulu ndi mtendere.
We sing that song that says, "I dare not trust the sweetest frame of mind or experience, but wholly lean on Jesus' name. On Christ, the solid rock, I stand. All other ground is sinking sand."
Ndifake timayimba nyimbo ina imene kuti chiyembekezo changa chamangidwa pa mwaziwo. Sindikhulupirira wina, ndingotsamira pa Yesu. Iyeyo ndiye thanthwe langa.
And that's why the rest of these verses here that follow, verse 16, warn against trusting in any other righteousness than that of the Lord Jesus Christ that He earned and established and God approved on behalf of His people.
Ndifo yache chimene Yesu Kristu adakachipanga nchakuti munthu kumene adalephera kuti akwaniritse, Yesu adabwera nukamukwaniritsa kodera lina, kuti chimene chidali chosowacho munthu achipeze napumule mopanda ntchito zake zabwino chifukwa adalephera.
God says in verse 17, "Judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet." This is builder's language. When they take that string out and they measure the wall to make sure that it's straight, notice that the judgment of sinners will be based upon God's righteousness, not what man calls righteousness, but God's righteousness.
Mukamangana ndi maga 17, ikuti ndipo ndidzayesa chiweru ziro chingwe choongorera ndichilungamo chingwe cholungamitsira chilili zichewa izi zimapezeka kwa mabhirudhala azomangamanga azomangamanga ndiamene amadziwa kuika chingwe uku ndi kuika chingwe uko ndicho ndingachofuna kuongola njira yonse imene ili pakati apapo ndipo yopindika yonse imenekera chotsedwe iongoledwe chimenafuna tandauza kuti mulungu ali ndi chilungamo chake chimene adzadzaweruzira nacho dziko lapansi kuona kuti sadzagwitsa ntchito chilungamo cha wanthu poweruza chimene anthu amachiona ngati chilungamo ndi ntchito zabwino koma adzagwitsa ntchito chimene mulungu amachiona kuti
It says there that those that do not have God's righteousness that was worked out by the Lord Jesus Christ, that says the hail shall sweep away the refuge of lies and the waters shall overflow the hiding place. In other words, nothing man fixes or man does can stand up to God's holiness and God's righteousness.
Maboza, kunadawaza zose zimene anthu adawa uzawa anthu kuvomereza kuti mene mwamulandira Yesu Kristu mwapulumuka mwapangaisi mwapulumuka Mulungu adzachotsa matalala kuti achotsebodza limene lolo limene anthu adathawirapo ndi madzi adzasefukira mobisalamo kunadawaza kuti Mulungu adzachotsa zose zimene walalikira adakhazikitsa kuti anthu kuti apangaisi mudapulumuka adzawachotsera wanthu zimenezo
And notice verse 18, your covenant with death shall be disannulled. That's talking about man's profession. That won't stand before a holy God. He says there, your agreement with hell shall not stand. That's talking about man, when preachers tell him, well, you just make your decision for Jesus and you'll be saved. There's an agreement they've made with hell. In other words, they believe that hell won't touch them because they have made a decision.
ndikuti ailoni mutima mwanga munthu amapulumuka munthu uti amakhaliwa gwirizana ndi dziko la kumanda zimenezo zonse zidzathetsedwa nkuchotsedwa
But it says when the overflowing scourge shall pass through then ye shall be trodden down by it nothing that man trusts in his own righteousness can stand before the holy just wrath of God
ndichifalira kupitiza kuti popita mliri woopsa adzakuponderezani pansi kunandiwaza kuti zonse zimene anthu adagwirizana kuti ndizo mapemphero ndizo kupulumuka zonsezo zidzaponderedwa pansi nkuwonongedwa
You see, Isaiah is writing here in his day to people who were trusting in their gods, not the God, and were saying that when God purposed that the nation of Babylon should come and take them away in judgment, there were some that were trusting in their own works and righteousness to say, no, no, not us.
When we are in the Isaiah, we are in the world, 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 we are sazibwera kunamizana moteromo chifukwa kuti alikodwere kuli mfumu ya ku Babulo imene tibwere dzawatenga kuwagwira ukapolo mauza kuti muzinena kuti ine ukapolo sindiufuna ndiye kuti ukapolo uja uchoka pongola nkhula ndi pakamwa
See verse 19 says from the time that it goeth forth it shall take you
chifukwa timeka 19 akuti nthawi zonse umapita adzakutengani
You see, there's a day of judgment that's coming, but people live as if they're okay. They go to places of worship, they profess to worship God, and yet they're trusting in their own righteousness, and because they haven't seen the judgment yet, they think they're okay. But there's a day that when this judgment comes forth, It says, from the time that it goeth forth, it shall take you.
Mukudziwa kuti chiwanuziro cha Mulungu chikubwera, kuno anthu amalephera kuvomereza kuti adzaweruzidwa, chifukwa choona kuti zimene adapanga ndi zisankho zimene adasankha kuti zimapanga iwowo kupulumuka. Chifalembeza kuti nthawi zonse umapita adzakutengani.
You see, the people of Israel at this time couldn't imagine that they would be overrun by this enemy, Babylon, and taken out of the land into captivity. But the Lord pronounced it, and it came to pass exactly as He said.
Mukudziwa ana Israeli samakhulupirira kuti anthu aku Babylon adzabwera nuka kidoka kuwolo. Ndipo amakana kuti sizitheka, sizitheka. Osadziwa kuti Mulungu adakhazikitsa ndipo zitheka ndithu kugwidoka polo.
Now notice, it didn't happen all at once. It says, for morning by morning shall it pass over, by day and by night, and it shall be a vexation only to understand the report. In other words, people will at that time be crying out, trying to understand what's taking place, but it's too late.
Chifukwa ndimaka 19 yoyipereza kuti chifukwa mawa ndi mawa adzapita udzapita usana ndi usiku ndipo kudzakhala kuopsa 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 kuokha kumva mbiri yache kurandauza kuti nthawi yonse adakhala kakasi nyano kuda kumvetsetsa koma sadamvetsetsa.
Now here's a beautiful illustration in verse 20 about those that put their trust in a false hope. It says, the bed is shorter than that a man can stretch himself on it, and the covering narrower than that he can wrap himself in it. If you have a bed that's too short for you, then you can't rest. I mean, you're turning, you can't rest, you can't sleep, and then you have a cover over you, but it's too narrow, so it really can't keep you warm. That's how God is describing man's false profession.
Wow, wow, wow. Inu, mwumvele statement ili pa verse 20, kulika ama wafupika. Inu yonga ni mtakala nibedila anu upo gona, paka fupi. Wanu wakona huku miendo yonse ili kunja yangwe yale ndewela huku sunga pumule mtu hai mtu ufunda cho ufunda cho perewela wele cho ufunda chulegeza mchuno koseku huku kulibe sunga pumule hai apapa kulankula mtundu wa ziku zitso za watu kuti sizima pumulitsa watu hai zima fanana ndika hapa pokona papa fupi kumoso zima fanana cho ufunda cho shepa.
Says there in verse 21, for the Lord shall rise up as in Mount Perazim. That goes back to 2 Samuel chapter 5, where God defeated the Philistines in David's day. And it says, he shall be wroth as in the valley of Gibeon, that he may do his work, his strange work, and bring to pass his act, his strange act. Strange to those that never thought that they would ever be judged or face God's wrath as they did.
Ndifoyaje vesaka 21 imena makapazo kuti pakuti Yehova adzauka monga mphiri la Perazini akulankula zimene zidachitika kuthu Samuele komanso akuti nakwiya monga mchigwa cha Gibeoni kuti agwire ntchito yake ntchito yache yachilendo kuti achite chochita chache, chochita chache, chachilendo.
You can go back and read that sometime in 2 Samuel, how God defeated the enemy there in these places, Perazim and Gibeon. None could withstand his work. None could withstand his wrath.
Mwelenge tawina yake zimene zidachitika kuthu Samuel chapter 5. Muona mmene anthu adaleferera kuima ndi chimene wadakhazikitsa okha kudzikhazikitsira okha.
So in light of what we've heard, verse 22 says, now therefore be ye not mockers In other words, don't be saying, "Oh, that pertains to somebody else, not me." No, lest your hands or your bands be made strong, for I have heard from the Lord God of hosts a consumption even determined upon the whole earth.
Kuri musakare ya dwame mkondo na ura jivelezo sa amalembera ine amalembera antwena amalembera yao chifukwa chani kune singa zanu zingari imbe makuri yoi ambuye yekoma wa magamu wandivetsa za chono ngeku chotsimiki zidwa vatzikolo nsela pansi.
We sing that hymn, Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee, let the water and the blood from thy riverside, which flowed, be of sin the double cure, cleanse me from its guilt and power.
Amen.
Yeah. Okay, brother, I'll turn it back to you.
Wow, Rock of Ages, craft for me. Jenny, Jimba Nimbo Tantwerunga Bigatu, Nibisaremo Memo. Close with that revelation of the song, Rock of Ages, craft for me.
Amen.
Number 82. Rock of Ages, pray for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy lips, then such which flow, be of sin the dark of you. Cleanse me from its guilt and power. Know the labors of my heart can fulfill thy Lord's demand. Could my sin no less I know? Could my tears forever flow? Oh, for sake, not at all. Thou my Savior, thou art. Nothing in my hand I bring. Simply to thy cross I cling. Naked God, to thee for dread, helpless loom, to thee for glance. For I to the fountain cry, watch me, Savior, oh, I die. While I draw these fretting blades, when my eyes shall close in death, when I saw the words I know, see thee, O thy judgment throw, Lord of Ages, pray for me. Let me hide my soul in thee. Yes, while I draw this breathing breath, when my eyes shall cross in the, yes, when my eyes shall cross in the, when I saw towards the known, see the own judgment throne, Lord of Ages, great for me, let me hide myself in thee. To God be all the glory, because I was naked, blind, but Christ is my cross.
Amen.
Without him, I'm still naked, and I can do nothing that can save me, a sinner such as I am.
Amen.
To God be all the glory and honor. For sure, this song, this kind of message, is leading home the erect ornery. But the same very time, all the unelect, they will see this message as a shameful message, and they will deny it because they are not meant for this message.
No.
To God be all the glory and honor, Brother Ken. Look to God in prayer as we are closing the service of today.
Gracious Father, we're humbled in hearing your word, how undeserving we are even to hear this word of grace. Left to ourselves, we would be, as any others, mockers, thinking that somehow our righteousness or our works or our will brings satisfaction to your holiness. I thank you, dear Father, that by your Spirit you have taught your own otherwise, and that we have no confidence in this flesh, but we look to Christ the rock, the sure foundation, the one who came and accomplished your law and justice and laid down his life that you might be a just God and Savior. And oh, the blessed truth of knowing that all that believe on him by your grace will never be ashamed, will never have to flee, never have to run or make haste, but rest to our dying breath, rest in Christ and what he's accomplished. I commend to you each one that you have caused to hear this message today. May it not be just with ears, physical ears, but truly with spiritual ears, hearts open unto Christ to look to him alone. I pray for this congregation in Malawi that you're raising up, and for Brother Nasson and John and others that you are raising up to preach the gospel. May it be to your glory and honor alone, and we commend them to you. And thank you for this time of worship together. And I pray this in our dear Savior's name. Amen.
Amen.